Bates, bates.
Yeah, yeah. Zero. Kama sauce minda, sauce minda. Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Every time I say, say, back up the track. Back up the track. Nagi the track, yo. Zero be nuclear, back up the track. Too far from the track, yo. Back up the track. Nagi says zero nuclear.
Shibi shibi denga, lakona mawe denga. Neza bonga kila mina badwa na bonga sheng. Alan kuredi kakuna form ni kutoke. Sini wale tulizagi koko na zon kuchote. Naweza kamka nimepita si lazima nkugote. Tuko petu na bado tukenda kwao tuko safe. Free space kaboom di bomb situme S. Haka kangu noko nako kana itagwa grace jo.
Hata unamtaka unataka tukubonye bonye. Heta pigwa ndole ndole. Foreign the thugs waka yole yole.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye mdonye.
Every time I say say back up the track. Back up the track. Nagi the track, yo. Zero we nuclear. Back up the track. Too far from the track, yo. Back up the track. Nagi says zero nuclear.
Wapenda gwala, wapenda vela. Makwela kwela lista shila anabela.
Shila lifela hala hala hana hela. And two tinga, si storyteller. Did the thing better, leave your up better. I'm a 12 center. Mutulube mkato zako na maneta. Nataka kunipia condition yetu a check. I don't know how namba nipe wana shenga.
Yeah, badesh, badesh.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.